Exclusive from ZHitsPromos.com.
Hey! Big boy on the beat.
Big question.
Kwa puna wanyimba Kuchongwe Kulusaka na ndola Mwafa
sivanga muli chena kuletela ni chena angwa yetu ama chimba.
Thanks for downloading from zhithpromos.com.
Usa shushana, kuti B-Boy ni winango, kapena chango njiwa ni winango. B-Boy, ye chango njiwa, ndiye B-Boy. Kani ya sivika kudela kutini mpumosi, bas.
Mpuka studio protection.
Au! Ni sasa hizo, leka ni kuendeze virimba.
Mafuwesha imwe. Wow, I like it.